okukholwa umsindisi wami labu ngabazulu bushaba isemusha ithambile inhliziyo yami ngiyamthanda yena umhlobo wami yebo muhle okumaziyo
Oh, man, oh, man, oh, man.